Studio Tamani, toutes les voix du Mali. Studio Tamani.
Dans le studio Tamani, quel est Kabarouji Amen et Fulful de
Tamani, Tamani, Studio Tamani.
Altinere chapante te go leuru utitane 2015 sapo jeddi yamde jabbiri masili maji chapante nay e joyi meden tawa e der maison de la presse bamako jottino no do kabaruji di umar waygalo mo seri wuro Allah wuro mo dibabe on competitive wakkar jono kanje gubino tirtode plateforme de be bami anniya wiide be jaltan le galure ane fis de le majjube ne li to heja mabbe fa pammina hon habotobe mabbe gombe tombe yimbe le bibi fati be jalta be holitinde wiide wakkar jono sababu ko wadi so be jaltan le de do galure kanko hore jolid min ndi o Ibrahim Boubacar keita hulitan wero yehi dum won to alansiri to yaadi to e ministre ngabe nayon le majjum ko honde tobe koliti wid wakkati jono faabe yaw yalla hono kaldale kawrangal haani yarde yeso yoga e halaji di furdoli tawel yo yiki do majjum no kuno dotedo modi woni tawe di dum woddi nara ko yaata kilungaaji chapantati e joyi wiyama yimbe le bombe sumbu kanyen palito on yimbe le luma ko be wala fumo be karbi yonki mo ka ko woni tawe le hen be jaadi ko buri miloji noga e joyi sefa kolobe kabar lampoji le leedi meedi ndi huli tawed wakkati jono be pudda hono murtere mabbe de jango sa Allah jabi murtende anda ka fuudo haadi le majjum ko be gadno do wono murtere mabbe balde tati de yi lewru dabbi nondo so kambe laamo wala fu ko pamri ko secret di wono kabaruji moddi mi jogino do hande di battere joodi bi fa gasa bismillah moro e hebade kanje gubeno tirtode plateforme de wakkat jono be bammi anniye wiide be njoppita galure ane fis de tagal ko be calino do won leppo le cakiti yonter de ko wakkat jono be bammi anniye wiide tan be jaltal le galure de wiama dubbe jehi bete hande do won to ane fis to fa pammi na yoto do won ko habato mabbe gombe tombe fa yotto yono yimbe le bi fati be jaltal le galure de ko de sababu so be jaltan de do galure wakkat jono Ousmane Dikko
ko heba ton e nande fa hande plateforme ana le galure de honjotobe kolliti e leenoku kiloji seeda di godda ke galure de gubbe gachade kanyu eda azawade de ana pewtundiri pesal e pesal wambe heedi ton bi hande kulol ana mawni fa sanne yumbe yogabe kedambe semabe njoppi galurende nyongitaade badangal mayre heedi be bi jelaaki gacha yalta galurende bete o nela platform jidi ton e yimbe fa pamina dum ben ko sabani dum ben yaltude de joni o andaka hebe den tan galurende platform darti falarme mali warton ka fa hande wala ko yiha e tagu maysa wana kanyun wana e kufi naji bula bula wambe minismabe
ko be kolliti wille hen wakkati jono no ko platform wi yaltal le galure menaka en dum woni galure ane fis de ko dum waddi halaji kewdu le nokko le majju heja mabbe jeyi ton fa pamminay dum wona botobe mabbe gombe tombe yimbe le bibi fati be jalta be fa pamminabe ko lati sababu wakkati jono so be njoppita de do galure le majju li tawede kanko horejo leedi meddi ndo Ibrahim Boubacar keto yehi to alansiri to yaadi dum woni ministre ngabe nayo yoga e halaji di fuddo li tam wiade yowiki fa be jeyal hono kaldal e kawrangal yarata yeso ko honjoto wobbe kolliti wille hen ko dum wakkati jono do way sagentin dum woni kaldal e kawrangal gal no wori fa yotto yo on ane fis wori wakkati jono kanko Alexi Kalambiro yo jodo do no kabaruji journal ngad no detalize ko kede ko al do do fottitan barke sise
alanzerin kobe nantini e les communiquer fana jahul horoje leedi meden di to mabbe to be kolliti wiide ko jali e majjun fu waran e fawade e dow kaldal e kawrangal do mali do gundardude alanzeri watta koyde mudun e le ndartande tidallaji di dabare so on jii gacha holliti anniya mudun yaltude ane fis so alanzeri wadi ko hani wadde e be bawi nantinde horoje leedi meden ndi ko be kayfotomo e le majjun do leedi meden di woni hande do wala fuu ko bawden eden billi en bawa hebande hore men kaborde en bawa dun renude nokkuji meden de
dum wono kanje gube cinnide kaldale kawrangal e sappo jolioru mehdo bamako do wakkati jono be ngadi noddango fewde gede didde fu dum wono gube notirtode azawat de kanje gube notirtode platform de ben tinno ndewa dum wono anniyaji bamadi fa wi'e kaldale kawrangal yara yeso fa yotto yo dono kaborde le nirte le saha leedi meden di kanko noddirtode Mohamed Ousmane ak Mohamedou yo horejo compis 15 kede ko hali donto fottitan barke sise
eleti dallaji ngodudu di menen men kolliti anniyaji amen lobbi di fedde semande kanyun e platform de dum woni hom futtino tabo lawi ciekaadi le bangal kaldal e kawrangal ko wadi ko dun pati fillito kasen meden noddita be dun men fu men tinno men tabo lawi ciekaadi di ko wawi sabi mbinde gondal lobbal kanyun e newna yagol e wargol yimbeele gonbe li sa halleedi meden di denno menen walde noddirtende compis 15 hande ko men tuugi dow mudun dum woni gerede fu tinno tabo lawi ciekaadi tongidi e sariyaaji ciurobe dental leed aduna kanyun e gouvernement mali o sabi de kanje buri jogade sembe e ley kabaru o menen dun koyde amen anay majjun denno Njeli jan bolo tantan
sekrabo no balni tri mi joju modo e lamme bemal anengal mi noddirta phase facebook ngo
tamani
be kolliti wi dum wono sukaabe meden jangobe jande do dowre leedi ndi le ko warata ko hollitaabe de be kaani jokkitaade jandeji mabbe hewbe mabbe du non wira ko yaata sukaabe an ka chapande jontan kaani jokkitaade jande mo jande do dowre leedi sindi le majjudu hollitaabe ngal do kaldal e korol wadi hakkunde malikani e sindi won aljumaar jabbi non de le majju yambe do yimbel be jaabe jokkito e jande mabbe do dowre be kolliti wi dum wono ko noddirte modi saaje yido woddiri nara ko yaata kiloji chapande tati e joyi wiyaama yimbe le bombe sumbu kani e jeso palito mobilaji tati ko palidi do mobilaji ko do litangal wala fuma be karbito yonki mudu ka be jaade ko buru miliyoji nogay cefa no holitirawide wakkati jone be gonde ndarte defa jungo yo wodo mabbe kanko no dirte do yusuf teraw yo jokko dum wono ko mandal cercle gondo to narata o kede ko haldo en do facci tango barki sise
bandiji di palike mobilaji di nokku mo hakkunde mudun kanyun en nara ana wara e kiloji chapande tati e joyi be banti kalisiji yimbe le gonnobe le mobilaji di be jaadi e ko buri milliongaji nogay ka ele majjun wala fu barmudo ko be jogino tan banta bandiji di e do mutoji be gonno be ngardi ko warata e mutoji joyi le wattu joni o gendarme en ana wondi e dartude be gendarme en be be gondi e yiltade le cercle o fu fa be keba be nanga be yimbe bonandabe gendarme en be waran jottina men ko be pami e le kabaru o
le majjum be kolliti dum won le cakkiti yonterde kammu modo kasen tobi to nokku noddirte do gawle o do kammu holi tawere cuudi jeegon keddigi le hen dido cuudi wakkati jono be joddini ton walde hande humana don bonandaji ngaddi tondi yimbe le be cuudi mo keddi le o do kasara fu yama ebini le dum won ekol ngaji to gawoto wakkati jono do non gotnaado goto do holi tiwi sa jeewi dum won goriyaji gon tondi di asama jaddu dum fu hada dido kasaraaji wadde ton kanko noddirte do Chabal Hassan may ko yo jokko merto gawoto kede ko al don do fotti tan Ousmane Diko
faande cuudi chamoji anu gonde beedade no mi gonde do adadu mu andaka sabe ana beedo nyande fu fay beete hande won yimbe warbe fedde humani de kati daladu ana wonde e yilade fa limta hono cuudi chamdi di yande aswere e puddode ko buri cuudi jeegom gonno chamdi ko wemini hande yo hebande be yimbe jogala e arande fu yo dobe cora buri hojude yimbe sabe wala dobe gonna yoga fu yo le cuudi lekol naba fu ka fawede e dow autogol doginirdi ndiyam di ndiyam hokkaka lawol yo dalngaaji pawide doginirdi ndiyam di ngoni di ngala gudande do ndiyam nar ndiyam wala fudo yara nenna e dow dalngaaji di woni do dam saggata
be kolliti wi don kumini be kabar lampaji kanyo usuruji le leedi meedi de be gondi lannade fa puddo murter mabbe jango de do murter anda ka fudo haadi ciagal ko be ngad non murter balle tati le lewru jabbe non du ko le majjudu ko be jide laamo ko be kolliti wi don won tobbe de be kolliti wi tobbe sappo e tati fa himmeji mabbe bame do hede do tobbe fu laamo wattanay du hakkile kanko no dirti yahya uldo yo kumini do himmeji le de do walde kede ko haali do en do foccitango Ousmane Diko
yewde talataare go lewru septembre murtre gollende anda ka ne tiloto dan yo do tobbe ko men dartata ko ila 2011 mido gondi e dartude de e misalu de ministre de Philippe Boire wonno tonde men karanoma ka ila Igor wari o walisi dum fu kasen ana way hono laamu wana joda jokkito golle men paamaade di golleji men darti no golla be yarta yeso kanyu ngeddi himmeji mu en sereaji ana gonno ko nay e de murtere yontere jabbinde de be moini no fedde kaldal wondu nonde du haldede be bamani no me aadi alarbar jabbine de batu ministre en baman no saria ka dun lataaki murtere golle de andaka de selata wadan sikke fu wala ka dun fu e do ko funtata jango ko Union européenne et gouvernement Royaume-Uni et les du Suède ngoni pabatobe studio tamani
secrétaire djelo ne les réseaux ngadj medin di hono be ngatta to tumbu tofabe yaw yalla hono jam e deder dengir to to wolitaabe dum wono faana kawtal puddo ngal ton bete hande arabe ngombe tombe no dirtebe wolaabe kanyam puddi ngal do kawrital le majjundube kolitide tawda e laamo me ngaddi noddango fewdo sukaabe jokkol beedo tinno jokkito kaldal e kawrangal hono nibe tali leedi meden di nokku no dirtedo burembe kolitiwide wayde fa nyamde fa haara sukaabe wakkar jono idum gani ton ne le majjudube kolitiwir ko yaat sukaabe ujinaaji tatam kanyen gonbe heeder woni muuben leyi laamu burem o le majjudube kolitiwir sa jey ko dido tidalaji do non tidalaji de ngori de sa haledi meden di doktor en be ngadi noddango fewde yimbe le gombe tombe tinno kokka beedo sukaabe ledde fa yotti yobbi be ledde be kan hokkede ton nokku noddirtedo kita wolitaawer wakkati jono hono kammo wonde tobirtono be bi idum mu nanga hore sanne dube bi dana hasindini Allah hitan hikande do samta ko rawani ko kolti to seguto do wono rewbe no kuminibe anka wono kabaru sottude dum wono bibbe ledde fa yotto sottude dum wono anka ledde oro bokko holli tamede be do robe e be gondi hebu ton nafa yisanni yama debbo goddo fano hebude united le nyalomna wobbe antudan keb united le nyalomo dido kabaru jokkade jono dum faabo tobe kambe koy mabbe no be jokkirto dum wono golleji mabbe sekirabe kabaru yimodi me jogino on do hande di dum wono holli tinde wittan kambe gubbe nottirtode platform de be bammi anni wiide wakkade jono be joppitan galluri ane fisinde le majjube ndeli nela mabbe bete hande to ane fisto fa pammi no hono habotobe mabbe gombe tombe fa yotto yo dum wono yimbe no gombe tombe do yimbe ane fis be ndira be jaltade galluri de fa pammi no do wakkade jono hodo sab joppande do galluri kanko horejo leydi ndio Ibrahim Boubacar keeta holli tan wedo wonno to alansiri to le majjundu yogo halaji di fu njowoto hono kalde le kawrangal wori le leydi meden di be jawdu yel hono be ngatta fa di do golleji tabirte le leydi meden di dum woni anka hono noddirte nokku noddirte do modi be bi dum le laamu naro dum woddir naro ko yaat kilo ngay chapantati e joyu am yimbe le bombe sumbu kanyam palito mobilaji luma ko be ka wala fu mobe karbi hen yonki muuro holli tan wedo be jaadi jawdi hewndi ko buri milioji nogay sefa wono gollobe kabar lampaji le leydi meden di be kolitido e pudam murtere mabbe de anda ka fuddo haadi jango do bomo ko do tiagal ko mi gaddo murtere mabbe baltati le leydi meden di secret wonno kabaru di mi jogino do hande di ka faande kedde hada do non dir onno do e seeda yuter meden de an wodi